Isasa zijoro zo kuri tariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere nibwo umupaka uhuza Rwanda na Uganda wafunguwe. Ntabwo hahisagaragara urujya n'uruza rw'abaturage bitewe n'ijoro ndetse n'imvura nyinshi yaguye mu gace ka Gatuna. Usibye umuganda umwe warutwaye imodoka nini wabashije kwinjira muri Uganda avuye mu Rwanda. Ibi byagendanye n'uko abaturage basanzwe bageraga ku mupaka bakabwirwa ko batemerewe kwambuka. Uyu n'umwe waganire n'ijwi rya Amerika hari masaha ya mbere ya saa sita.
Twumvise itangazo rivuga ko umupaka wa Gatuna n'u Rwanda bifunguwe. Dushimishwa nuko tugiye kureba inshuti zacu cyangwa imiryango yacu iri hariya i Buganda. Turaza tugeze hano Gatuna tugiye kwambuka abajama ntabwo bikunze, biratubabaza cyane. Ariko icyadutangaje nuko twageze bikava ngo twemere kwambuka imodoka z'imizigo.
Ugerageze saa 12 za mu gitondo. Nanjye kureba umuntu nari nkorana nawe mu byerekeranye no gutwara ibintu by'imyaka. Atsaranye ndeza tuye uko bimeze niba dushaka gutangira akazi nta kibazo. Ugeze ku mupaka barambwira bati ntabwo uri bwambuka. Nanisa turugana nabo turamenya amakuru ukomeza.
Nubwo hari bamwe mu baturage batorohewe no kwambuka nk'uko bari babyiteze, hari abandi bitagoye. Abanyarwanda bari baturutse muri Uganda.
Ko mfite yo mwana mu Rwanda yakoze accident. Mu bihe byashize mbishaka kujyayo mbakumbuye, ariko ikibazo kikaba inzira.
Hanyuma rero nuko ugiye kongera kubona umwana wawe, umuryango wawe uri hano mu Rwanda ubifashe gute?
Abantu benshi uhereye ku nshuti zacu tubana cyane, abanyarwanda bariyo bishimye cyane kumva ko bagiye kongera kugaruka mu Rwanda kureba abantu babo.
Nari nageze igihe cyo kuba nagaruka kuko nari mfite igihe nandikishije, igihe kigeze birangira nyine bihuye nuko imipaka ifunze. Ndavuga tereka ntegereza nkajya ntegereza mvuga tenda mu kwezi gutaha bazafungura gutyo gutyo. Igihe nyine kirageze ndavuga tereka ntahe.
Sabasubiye iwabo bishimiye iki gikorwa gusa kuko n'abari basanzwe bakora imirimo inyuranye y'ubucuruzi kuri uyu mupaka bagaragaje akanyamuneza.
Dufasha n'abantu baturutse hakurya i Bugande baba badafite mobile money y'inyarwanda kubafasha kwishyura mu bijyanye na COVID ay'ibipimo. Nyine urabona byadushimishije kuko habayeho impinduka ku mpande zombi. Nyine imbogamizi twahuye nazo ni kwa kundi nk'uko twabaga duhererekanya nk'intuza nk'ibintu bakaduhamagara nk'abariya bo hakurya ati muze mudufashe tukagerayo tukabafasha, cyangwa se twe twagira nk'icyo dukenera tukababwira ati dukeneye iki ngiki tukakibona. Ariko kuva bafunga izo gahunda zabaye nk'izihagazemo, wenda nko ku munsi tuvuge nk'umuntu yabonaga nk'ibihumbi 10 wenda ari ku mupaka bawufunze, bisa naho bigabanyutse ntiyongera kugira kuboneka.
Buri muturage winjiraga mu Rwanda cyangwa se uhasohotse yabanzaga gupimwa icyorezo cya COVID-19. Ku Banyarwanda bo bashyirirwagaho n'umwihariko wo guhabwa inkingo kuba batarakingiwe cyangwa barahawe urukingo rumwe. Dr. Jean-Luc Bienimana, umukozi wa RBC ari ku mupaka wa Gatuna, yasobanuye birimo gukurikizwa mu rwego rwo kwirinda ikwirakwizwa rya COVID-19.
Abo turi kwakira n'aba truck drivers n'abaritanizi, abanyagihugu bandi bari kuza bagaruka, icyo turi kubafasha ni ukureba ko bipimishije utarabibonye tukamupima, tukareba ko banafashe vaccine utayifite nawe tukamufasha. Urebye muri make ni ibyo turi gukora ku bava hakurya, none abava mu Rwanda bambuka nabo ni kimwe, abatwara amakamyo n'abagerageza gutaha b'abanyagihugu. Ubwo bava mu Rwanda bamanuka nabo turareba ibyo byombi navuze haruguru ko yipimishije cyangwa afite vaccine. Tukareba ko n'icyo kizamini yafashe gifite ya minsi 3 turigenderaho. Abanyarwanda nibo vaccination ireba cyane, ariko kuri testing bose winjira n'usohoka we testing iramureba, kuba yapimwa biramureba.
Ikibazo cy'abaturage babuzwaga kwinjira cyatumye urujya n'uruza rw'abava mu gihugu kimwe bajya mu kindi bagabanuka. Leta ikavuga ko nubwo imipaka yafunguwe hakiri ibindi bizabanza kunozwa mbere y'uko abaturage bongera kwisanzura mu ngendo. Areme Kurarinda ni umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda.
Uko imipaka yafunguwe ko COVID yarangiye, abaturage rero nibyo neza twarabisobanuye tubabwira tuti nibyo koko imipaka izaba yafunguwe, ariko nyaboneka nk'uko bimeze ku yindi mipaka isanzwe, Rusumo, Cyanika n'ahandi, amabwiriza ya COVID yubahirizwa. Ibihugu byombi bizabanza binariganiriho binagendeye kuri protokoli ziteganywa na East Africa kurebana COVID.
Ubu ni ukuvuga ngo mu yandi magambo abemerewe kugenda ni bande?
umuntu mwabonye ko ibirebana n'amakamyo abari bafite amakamyo abashoferi bahise ngira ngo n'abanyarwanda basanzwe bari hanze binjira abarezida abahatuye cyangwa se n'abanyamahanga batuye mu Rwanda nabo barinjira abandi bose bagomba gusohoka bagomba kugenda ariko bubahirije ayo mabwiriza.
Umupaka wa Gatuna wafunguwe kuri uyu wa mbere wari warafunzwe mu kwezi kwa gatatu umwaka w'2019 nyuma y'uko u Rwanda rwari rwatangije imirimo yo kuwusana ariko biza guhurirana n'uko rwashinjaga Uganda gushyigikira ibikorwa bigamije guhungabanya umutekano warwo no gufunga Abanyarwanda mu buryo bunyuranyije n'amategeko kandi ntibagezwe imbere y'ubutabera. Uganda nayo yashinjaga u Rwanda kohereza Abanyarwanda baza gutata igihugu cyabo. Umupaka wa Gatuna wabaye uwa mbere wafunguwe muri itatu ihuza u Rwanda na Uganda irimo wa Kagitumba n'uwa Cyanika. Kugeza ubu ariko ntiharatangazwa ikindi gihe iyi mipaka yindi ya Kagitumba na Cyanika izafungurirwa. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, umupaka wa Gatuna uhuza u Rwanda n'Ubugande.